USiphamandla umntanami wesithathu nginamasu amathathu uyini ukugcina ulama bantwana ababili umfana nentombazana asababizelwe inkosini sengisele naye umntanami kulabantwana enginabo waba nokwakhe ukufika kwakhe ngamazi eseseswini ukuthi umntwana umfana ngiyalala ngelinye ilanga nginenyanga eziwu-7 ngimkhulele ngiphupha ikhehle elidala lihlele esigqikini endaweni engizodlula kuyona ngiya endlini encane liyangimisa lithini lo muntu lo likhomba isisu sami lesi engisikhulele nimhloniphe lo mntwana uzokwazi umhlaba wonke leli khehla lifake uphapho legwalagwala ekhanda lithi nimhloniphe umbamba umthetho unyambozi udingiswayo unhlangundu usoyaka unyawo ezimhloshana oba wahamba ehlabathini wegcwele.
Njalo mangilele busuku kunamazwi afika akhulume nami kuthiwa avuka mfana uphethe amandla angakhuqula umhlaba le ngoma oyiculayo ibhalwa kuwe ibhalwa sabahamba kulo mhlaba kodwa ipirit zabo bayishiya ngakuwe kuningi okusengakuwe kuningi abasafuna kufezwe nguwe le nto ishiywe kuwe ifiso zabo izofezeka kuwe you are the chosen one inhlanhla zonke bawuyisela kuwe ngalo mculo basakisa kude inkinga kubeka ujule ma befika ngamaphupho bafika bacela ukudla bakunikeza imali kodwa ngakhona ukufikela kuye bangishiye neculo ngiphaphame ngakusasa sengilicula le nto ithanda ukujula ibona ngoma bayakhuluma ngeminyaka evaliwe khona kumele ngikwenze kuzivuna ikhiye ngikhotyisiwe kodwa banginikezi bathi sikude bathi kumele ngivube bathi kumele ngihlabe noma iqhude bathi kumele ngisheshe ngenze kungaze kufike ekutheni badube
sikhuleke isisu sengina 9 months manje ngikhuleka November 16 ngaleso sikhathi ngiyahamba ke manje ngesibhedlela mangiphuma imvula yayishaya lana imvula mangise station la ngizogibela khona isitimela ngithi ngihlaba amehlo ngaphesheya ngibona isilwane engingasazi ngangingasazi ngiyasazi ngenhlanhla omunye ubaba asibona athi hawu uyasazi esasilwane ave sinenhlanhla ubona sunenjalo
Bear, Scoof banokufika bangivuse ngeyintatha ngibhala ingoma iphele mase ngiyilalele ngimangale nami ngivele ngididjeka no kusounda strange but I'm not afraid banginikeza imap ukuze nami ngiqhubeke nejen I'm the chosen one bafuna ukunginika wonke amandla ngibo somandla bayangihlebela mangilele bathi kimi ningi nhlanhla before bayidedele bathi kodwa ngihlabe noma isilwane mangivuka ngibatshele ekhaya bathi phupho nje lihamba
mangifika la kubelethelwa khona ngihlela iperfishi ngisahlela iqhamu kudokotela udokotela ukhuluma nami ubuza ukuthi kwenzenjani ngiyamtshetha bengisika kodwa ngizwa ngisasika mengisibeka nje istreshini esazongishekha udokotela ivele ishaye imvula futhi ishaye ngaphezu kwale mvula athi ishayake manje into eyenzeka lapho ngeke nize niyikhona angazi kwenzakalani ngaphapha ma bengivusa bethi sengibelethile bangibuza igama ngathi siphanda
Scoof.